Kombo na yo masia na ngai na lindi na kumisa yo maloba mochuke matina motema enzanze tea mupio na fanda na kumia.
Hello, it's a miracle working God. Yeah, hello, I'm serving forever. Yeah, surely God is grateful. Yeah, and again He is grateful. Yeah,
ulitembea juu ya maji watu walishanga. Yeah, kimiujiza ulilisha watu 5000 ye baba.
Mara tena kuponya wagonjwa ye dadi. Ukasema nikikufuata sitopotea mimi. Ukasema utakuwa upande wangu mi dadi. Ukasema utanionyesha njia sawa ye dadi. Tumbo nilipolia ulinipa chakula ye. Ulipodondoka ulinipanguza ye. Ukapiga mkuri kwa baraka ulizonipa kuonyesha ya kwamba kuwa unanipenda mimi. Ninapendwa na Bwana mimi. Ninapendwa na Yesu we. Ninapendwa, ninapendwa. Hello, it's a miracle working God. Yeah. Hello, I'll serve him forever. Yeah. Surely God is grateful. Yeah. And again He is grateful. Yeah. Ukuu wako umeangaza dunia. Viumbe vyote vinakuabudu. Kuna shawahi fikiaga ukuu kama wako huo. Pia mie nishapendaga kuwa rafiki wako e. Mimi wako tu na wewe wangu eh. Nilinde nisiwe na kiburi kwa baraka ulizonipa. Bali saidia wale wanaohitaji. Na ibada iwe iwe manukato kwako. Na ibada iwe iwe manukato kwako. Hello, it's a miracle working God. Yeah. Hello, I'm serving forever. Yeah. Surely God is grateful. Yeah. And again
story ya mtu moja mbele kukipofu lakini alitaka pona. Yesu kapita kapasa sauti mwana wa Daudi mimi nataka pona. Cha kushangaza ni kwamba alipona. Hata mimi leo nataka pona. Dunia mapito inaoka kama jiko. Wewe ndio nabii elimisha jamii. Tena baba ubariki watu wako tupate nguvu ya kukutafuta. Tena baba ubariki watu wako tupate nguvu ya kukutafuta.
Tulinga na ngamu, baka tuingie.